Liga, tu tem que o nó. Vou elevar o do.
Ei, Kimoji, si, ei. Mana chimana kuri kingo nje umenye eh byukira mavi nakamba ngusaba umbone nubwo nkuri bita kunyura ntago ndeka I thank you God for your the blessings ni wowe utuma ndi kwisi eh umbera daddy kambera mami naho batari ibitangaza n'imigisho nyereka bimpamiriza yuko nkundo utazigero nandeka ndabyuka nkagenda bigakoreka gushima sinabireka eh gushima Adonai sinabireka Adonai eh
singura Wadindi ubuzima kabiri gusa ntiwigeze unererana urukundo wanyeretse rwinshi gusa nge nkomeza kwibagirwa nakomeje kwibagirwa gusa wowe ntiwigeze ubikora umpera desire umpera urumuri muri buri kimwe nagarutse izo nzira zawe kandi mana waramerekeje dutembera gice tugakora byinshi bikarangira tugarutse thank you ja buri munsi unyere ku rukundo thank you ja buri munsi unyere ku mutima ga
To thank you, Lord, for whatever you do. Hey,
Nanobeat.